joogayo wanaa ka helinayo iska daahada toosana gurba ka heli waayo wejiga aad iga hejo
kadın inan kuleyi havun zaman banka havur
Thank you.